ibibazo by'amasambu n'amaparcelle n'ibintu byacu byose bira ni bimaze igihe kinini cyane kuva n'umutware wanjye akiriho nkuko twagiye tubivuga, ariko hari ikibanza kimwe icyo ngicyo bakimara kumwica bahise bagitwara kiri hano mu Kiyovu. Mm-hmm. Hano hafi yacu rwose haruguru ya peyaje ni ikibanza kinini, hari ukuntu twari dufite ibibanza byinshi cyane mu Kiyovu no hepfo yaho, ariko aho hose bagerageje kuhadutwara. Ubwo rero iby'ejo bundi icyo gicyo noneho cyateye ikibazo uyu munsi gikomeye, ubundi bamaze kumwica icyo bahise bagitwara.
Byumvikane neza, mu gihugu kigendera ku mategeko abantu bahita batwara ikibanza cyanditse ku muntu gifite nimero ya kadasitere bakakimutwara, ibyo bibaho?
Ubuse n'ibindi byose ko babitwaye barabitwara cyane, buryo bakimara kumwica twagiye tubona ibintu umuntu atabona uko avuga barabitwara. Ubuze hari ikintu na kimwe kiri mu maboko yacu, ibintu byose ntibabifite, inganda ntibazifite.
Noneho rero dukomereze kuri icyo kibanza, uvuga uti noneho byakomeye, icyo kibanza byagenze gute?
Ubwo nyuma twarakiburanye nk'uko twaburanye n'izindi zose bikanga, ariko icyo byitwa swadiza ko dutsinze. Noneho ejo bundi rero bashyizeho itangazo yuko ngo abantu bafite ngo ibibanza ngo mu mujyi ngo bitumaze amezi atatu bitubatswe, ngo leta igiye kubitwara ibyubake. Paretire ko ari ku itangazo ryaciye ku maradiyo hashize nk'iminsi ibiri. Natangajwe nuko hari umuntu wambwiye ati kandi ibyo bibanza bavuga ni ibyo kwa Rwigara.
Uretse se umuntu wakubwiye ko ibyo bibanza ari ibyanyu, wigeze ubona hari igikorwa gikorerwamo, hari umuntu waje akakubakira mu isambu?
Ntawe nabonye ahubwo uyu mugoroba, nicyo nshaka kubabwira. Uyu mugoroba rero baje baratangira ubumvuyeyo, nsanze amabati bayarunzaho, nsanze bariho bacukura ngo bashaka kukizitira ngo n'umujyi, bari ab'umujyi wa Kigali bahari n'abakozi. Ndababaza bati tugiye kurara dukora kugeza mu gitondo, turarara tubirangije. Umupolisi ndetse yavuye peyaje araza kubigutesha, baramubwira bati byihorera, itegeko ryavuye muri perezidansi. Nuko ubwo nariho mbabwira ntese aha hantu muzi ko araho kwa Rwigara, ntigende madamu Rwigara ngo iyi ngo turakuzi ngo ariko ngo natwe nta mategeko turiho, ntabwo ari twe.
Ubwo urashaka kumbwira yuko ikibanza cyawe hari abantu baraye bacyubaka ku buryo muri iki gitondo abantu basanga uruzitiro ruhari cyafashwe
cyane rwose, barasanga uruzitiro ruhari cyafashwe, bashyizeho na bya byapa byabo, ni nacyo gituma barara bakora nyine icyo ngicyo. Ariko muri iki gihe gishize twaratsinze, turagifite.
None rero Madame Adeline Rwigara, icyo gihugu gifite abayobozi ukwiye kwitabaza? Nta muyobozi n'umwe wahamagaye ngo umubwire uti nshinganye n'ibintu byanjye, dore ibintu birimo binkorerwa kandi nakira kibanza naragitsindiye? Icyo kibanza kuba gitsindiye kikaba ari cyawe, niki kikubuza kubabwira uti nyamuneka nimutabare ikibanza cyanjye, ukamera nk'abandi baturage, ndetse niba ngombwa witabaze njya mbona mu manama bitabaza perezida wa Repubulika kandi akabarenganura?
Kuvuga ngo nditabaza perezida wa Repubulika, yewe turaturaye, yewe ntuye mu irembo rye. Ubu rero ni wacu, aho hose haba ari ku nzu bashenye, basahuye ibyari birimo byose bashenye, yasengerwagamo, yari hoteli ariko barayibujije gutangira, aho ni waca yinjiriwe. Icyo kibanza aho kiri, aho ni waca yinjiriwe. Noneho nsigaye nibaza niba ibintu biba ku muturanyi we wo mu irembo rye atabimenya, ubwo si byo ibibera ku Kibuye no ku Gisenyi byamenyekana bite?
Ariko se nyine nicyo nashakaga kuvuga, ko muri abaturanyi ni iki kikubuza kuvunyisha ngo ugende ugere ikambere uvuge uti nyaboneka nimutabare?
Ah yewe, umva ntekereza ko ibyacu bikomandwa nawe, ahubwo yaba wambaza guti ugejeje he uregera ijuru, kuko ijuru niryo ryonyine abanyarwanda baregera, nta handi abanyarwanda baregera kandi si jye jyenyine.
Ariko nashaka kuvuga ko nka buriya witabaje inzego z'ubutabera, ugahamagara nka minisitiri w'ubutabera ukamwereka icyemezo cy'urubanza, kiguhaho uburenganzira kuri icyo kibanza cyawe ukarekana ko warengerewe ndumva amategeko yakurenganura utarenganurwa bikaba ariho bigaragara yuko hari ikintu kibi kigukorerwa kubera ko kiba kinyuranyije n'amategeko leta y'u Rwanda igenderaho
ahari navuga ngo ibyo nzabikora ariko mbere yo kubikora hagata hababa bamaze kuzamura bamaze kuzitira barara bazitira baragira bate gusa ubutabera bwo ntabwo